Blog Talk Radio.
Nirwogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura ati ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Ariko se kubera ikiba bivuze iki gihe imfungwa ziragana hehe kugira ngo hari wenda bazice bazimare bakuremo badashaka noneho bazavuga yuko ari covid yabishe turi bwongere turebere hamwe n'uburyo biriya bigo byo mu Rwanda biyobowe n'abanyamahanga bikaba ari umuco wa Kagame uzwi rwose yuko biriya bigo byose yashinze mu Rwanda ari byo asahuriramo kandi akabisahuriramo yitwaje abanyamahanga ababiyobora. Reka rero ne kwizimba muri aya magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu.
Wenda kuma neza cyane na Chantal, nawe uranyumva?
Yego, ndabona neza Bwana Edouard Kabagema.
Ni urakoze, ndagusuhuje, nshuhuje na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma, nshuhuje n'abanyarwanda bose bakurikiye radio Itahuka kuri tariki ya 12 z'ukwa 11 2020 abantu bakurikiye ikiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage. Turabashuhuje bose, na ndavuga abanyarwanda nyine bari imbere mu gihugu n'abari hanze, abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi, n'abandi bayoboke bandi mashyaka nayo ahana demokarasi, ndetse n'abantu muri sosiyete sivile bose bose turabashuhuje. Uyu munsi rero tariki ya 12 z'ukwa 11 2020 tubafitiye ikiganiro kirimo ingingo eshatu ndazibagezaho mu kanya. Reka mbanze mbahe abadufatanya abasuhuza, ariko cyangwa se reka mbe ntegereje gatoya babanze baze. Ingingo eshatu tubafitiye uyu munsi ni ingingo ya mbere irebana na n'iriya ndwara ya covid bavuga ngo yadutse mu magereza ya Kigali, mu magereza ya ngo yatsinda hafi ya Rwamagana na Nyarugenge. Twari dufite impungenge yuko hashobora Kagame ya profita akica abantu, cyane cyane bariya b'ibyamamare bari muri ariya maprizo, akaba yabica cyangwa se yabatera na covid ku bushake akabahitana, noneho akabishya ko ari covid yabishe. Ubwo rero ni impungenge buri wese yagombye kugira, kubera ko iyo bavuze ikintu hari ahantu buri teka rifu kugira amakenga y'ibintu baba bazanye muri kiriya gihugu, iyo bazanye utuntu nka turiya tw'udutendo umenya ko hari ikintu wenda bashaka gukora buriya, bigomba gutera impungenge. Cya kabiri turareba ikigo. Okay, reka na mbadukunda ndabaye ijambo mu kanya. Icya kabiri turareba ikibazo cya RGB, cya kigo cy'imiyoborere myiza, twebwe tukita ikigo cy'imiyoborere mibi, cya kigeze gutegekwa na Shyaka, aho cyatangaje muri uyu mwaka cyatangaje ko ngo mu bipimo byacyo ngo umutekano waje ku isonga, ngo ufite amanota 95.42%, ariko nitujya i Butare mukareba ukuntu abaturage babayeho, murabona ko biriya bintu byose ni ibinyoma. Bageraho bakivuguruza bakicamo, turabereka mu kanya turebe ibyo bavuga. Ni ibere Butare abaturage bafite ibibazo bikomeye cyane, nta kuntu abaturage bafite ibibazo bimeze kuriya umutekano waba 99%, ntabwo bishoboka, ahubwo murumirwa. Mbo turi burebe twihuta, byose babikora twihuta. Turareba abanyamahanga Kagame azanye yongiye guha akazi mu bigo bya leta bishinzwe cyane cyane ubukungu. Turareba niba ubundi abo yashyizemo abaya n'abashyashya, abaya yashyizemo kera ibigo yabashyizemo bikora neza byo. Turareba twibukiranye, noneho turebe niba bari abashyashya zanyibo hari ubwinyagamburiro bafite, igihe cyose FPL imeze kuriya ari ikinyamaswa kiraho ngaho kibuza abantu kwinyagambura, kibuza abashoramari kwinyagambura, kibanyunyuza, kitatuma ekonomi ikora, kiharira ibintu byose. Icyo kinyamaswa kitwa FPL kigihari, hari umuntu ushobora kuzanzagura u Rwanda, birashoboka. Twese turabona ko ari ibintu bidashoboka, igihe cyose FPL muri kiriya gihugu nta muntu wazanzagura ubukungu bw'u Rwanda, ntabwo wazanzagura u Rwanda, ntibishoboka, kubera ko niyo sistemu yose ya FPR niyo ituma byose bipfa. Imikorere ya FPR, ukuntu FPR iteye, imitekerereze y'ikiriya gihugu ni ituma bipfa. Nta muntu rero ashaka azaza n'abantu bavanye mu ijuru, ntabwo bazatuma igihugu ntishobora kugenda igihe cyose FPR igihari. Reka rero mbahe abo tufatanye ikiganiro banze basuhuze. Uyu munsi turagerageza kwihuta, mbadukoresha ijambo ryawe, niwe unyumva.
ndakumva neza nange uranyumva
wewe nawe ndakumva
yego ndakuramukije ngushimira ko wateguye iki kiganiro kandi ukaba uratuyobora muri kiganiro nyine abankuramukije nkaramutsa madame Chantal maze kumva nkaramutsa na Serge ku buhanga bw'ibyuma hanyuma nkaramutsa na mugenzi wacu numvise ashobora kuboneka Desire kandi nkaramutsa na mugenzi adashoboye kuboneka hanyuma ndangiza nkaramutsa abaduteze amatwi bose aho bari aho bakagera urakoze nizeye kuturage ikiganiro cyiza
urakoze cyane Desire nawe waramutsa abatwumva niba twumva Desire uratwumva
ndi kumva neza gatanu kuri gatanu muri kunyumva
wewe turakumva nawe waramutsa abatwumva
yego murakoze ndagira ngo mbahereho umuyobozi w'ikiganiro nsuhuze abari kudufasha ku buhanga bw'ibyuma Bwana Serge na Madame Chantal nsuhuze Mbaduko nsuhuze n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari mu mpande zose z'isi kandi nsuhuza n'abumva ururimi rwose rw'ikinyarwanda murakoze
urakoze cyane umunsi rero Desire na Mbaduko turagerageza kwihuta cyane nuko turakoresha amagambo magufi cyane turahina amagambo uyu munsi iya ngingo ya mbere igerekeye covid bavuga ko yateye muri za prison ejo bundi bavuga ko ngo mu insinda muri prison insinda ngo babonetse mu abarwayi 13 none hari inkuru yasohotse ejo ivuga ngo mu Rwanda habonetsemo abarwayi bashya 50 ngo 27 ngo babonetse muri prison ya Nyarugenge bo icyo nyine ni kintu kigomba guhangayikisha abantu kubera ko muri prison cyane cyane iriya Kigali harimo abantu abantu benshi b'ibyamamare niko umuntu yavuga abantu bangwa na FPL rero iriya regime ishobora kubeshya ko muri prison habonetse covid wenda itanahari kugira ngo babone uko bica abantu noneho bavuge ko ari covid yabahitanye ubwo bavuga ati ntabwo ari ikosa ryacu ikintu kigomba gutera buri wese impungenge kubera ko muzi neza ko nka niba mbyibuka neza muzi ko abavoka ba Rusesa bagina ngo bagaye cyane murabona bari abavoka babiri Kagame yatsindiriye Rusesa bagina amazina sinayibuka sinshaka no kuyamenya bari abavoka babiri batsindirano bavoka banyirukuri bavoka b'ukuri ba Rusesa bagina barabagaye bavuga bati kuki bataburanye ngo Rusesa bagina ave muri prison asohoke ari hanze kubera ko hari ahantu ashobora kuhandurira covid 19 iki kintu nduba ntibuka barakivuze mbo none murabona ko covid iteye muri zira prison rero hari abantu bari expose bashobora no wenda no ku bundi bagombye kubarindira umutekano bakaba ibarinda ariko bashobora no kutayibarinda kugira ngo nibi nahari kugira ngo bahitane noneho ikibazo kibe kirangiye be birangiye noneho reka turebe usibye ibibazo bya covid bavuga murabona ejo bundi bavuga ngo uriya mu nyemari ngo nkubiri ngo yapfuye ubwo nuvuga ko nawe yapfiriye muri prison amakuru ntabwo ara sinzi ntabwo abantu barabyemeza ijana ku ijana nawe usibye ko hari amakuru ejo bavuga ko ngo yapfuye noneho turebe muri prison iyo abantu barwaye aba imfungwa zirwaye zifatwa gute zivurwa gute kondisiyo ziba zirimo nizihe hari umuntu waduhaye ubuhamya uzi neza ibibera muri prison ukuntu bafatwa reka mbubahe nuba nta commentaire nashyiraho namwe murumirwa mwumve iriya ngoma ya Kagame ko ishobora kwica abantu abanyururu ikabica ikabimiti ikabavura nabi ikabatera ingujo ikagira gute noneho ikibazo kikarangira reka muhe mbahe ubutumwa bw'indangije ko twavuze ko uyu munsi turagerageza kuvuga amagambo make kuyahina mbega niko umuntu yavuga bo umuntu yanyandikiye ati mortality donc ukuntu abantu bapfa muri prison donc mortality rate donc ukuntu abantu bapfa ubwinshi bw'abantu bapfa ngo muri prison ngo zo mu Rwanda ngo kubafungwa ngo iri hejuru kuva kera ngo nuvuga ko abantu bapfa ari benshi muri prison zo mu Rwanda impamvu ni nyinshi mumbabare gatoya ngo aravuga ati impamvu ni nyinshi ngo nta policies ngo nta umva ko nta politique zo kurwana ku buzima bw'imfungwa zihari nta zihari ngo tuvuriro bafite muri gereza ngo ni utuvuriro two hasi cyane mudutoya tutagira abaganga mu nta bikoresho nta miti n'utuburiro tumeze nka twa farumasi twa fake tucyane nyine tutafite abaganga tutafite imiti nta politike mbega yo kwita ku buzima bw'imfungwa iharikwa mbo ngo bakora muri izo gereza ngo nta bushake bwo kuvuza abafungwa ngo donc imfungwa aho kuvura imfungwa bumva ibyoroshye ari uko yapfa abacamanza ntibita ku buzima bw'imfungwa niyo babibwiwe ni kuvuga ngo abacamanza nabo ntibashobora kwenterivura ngo bavuge bati imfungwa zifunzwe nabi ararwaye mumuvure mumusore abanze ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ngo n'abacamanza ariko abacamanza nabo n'abakora muri sisiteme ya Kagame birumvikana niba bategeka ngo nabo ntacyo bakora niyo baba bamenye ko imfungwa irwaye ngo ntacyo bakora kugira ngo ivurwe neza kugira ngo ikiri ngo imiryango y'abafunzwe barwaye ibuzwa kubavuza minijiste ministeri y'ubucamanza ngo na minisante ngo usanga zitererana imfungwa ngo abafungwa barwaye mu buryo bugaragara ngo mbese gufungwa mu Rwanda ufite ngo mbese mu Rwanda mbese gufungwa mu Rwanda ufite uburwayi cyangwa karwara ufite uburwayi cyangwa karwara ngo naha Imana ngo kuyisenyi umwaka ntabwo nguvuga kugira ngo wenda batamenya uwari we aravuga kugisenyi hari umwaka avuze sinshaka kuvuga uwo mwaka mbwiye ariko nzi neza ko uwo muntu yabaye kugisenyi mbo ngo kugisenyi ngo mu mwaka runaka nshaka kubabwira ngo abafungwa ngo barapfuye cyane ngo bagapfira mu bitaro kandi leta yatanze imiti twajya kureba tugasanga imiti kuri fiche y'ibitaro handitseho ko bayihawe cyangwa se inshinge wenda bazitewe ngo twakoze iperereza ngo twakoze iperereza tuza gusanga abaganga bariya ba infirmieri bandikaga ko imiti umurwayi yayitewe ntacyo bamuteye impamvu hari wakoraga mu buyobozi bwa hopitali wababwiraga ngo ntibakite ku ntera hamwe mubyumve neza ibintu byose bikaba byuzuye nuko umuntu avuye hanze umunyamahanga aje gukontrola kugenzura yasanga ibintu byose bimeze neza bigaragara ko umurwayi wari urwaye indwara runaka yagiye ahabwa ibinini agaterwa inshinge runaka zijyanye n'indwara ye ariko ibyo bintu nta binini bamuhaye nta nshinge bamuteye kandi ku mafishi byanditse ko bamuteye inshinge ko bamuhaye imiti mwumva rero ibintu ibi biravugwa n'umuntu wabikozemo mwumva ko hari ibintu biteye ubwoba ikindi yanditse aravuga ati kandi mwibuke ko nta communication ngo zagereza no hanze ngo communication muri hagati ya gereza itumanaho hagati ya gereza n'abantu bari hanze ngo ntayihari ngo no kumenya ko umuntu wawe yarwaye muri gereza ni ikintu kitoroshye ngo sisitemu yose irebana n'iby'imfungwa byose iri contre imfungwa donc sisitemu irebana n'iby'imfungwa ibangamiye imfungwa bega n'ugushaka kuzica ntabwo bashaka ko bazivura ngo zibeho nuko nguko reka ndekera aho ngaho arambwiye ati ntiwabonye umuyobozi wa gereza y'ibyumba watabaje ko hari inzara muri prizo ntimwabonye uko bamugenje ubwo ni ubutumwa ampaye ariko ni ubutumwa bukomeye ko n'umuntu wigereyeyo wabikozemo ubizi neza murumva ko ni ubutumwa yahagazeho ubwo rero murumva ko iyo tugize ubwoba tuti Kagame ashobora kwica ziriya mfungwa azibe abeshya ngo zirwaye covid mumenye ko ibyo bintu bishoboka niba muri prizo bakora ibintu nk'ibi ngibi na covid ije bashobora no kwitera abatayirwaye bakayibatera kugira ngo babapfire aho ngaho nyine ikibazo kibe kirangiye aho ngaho reka ndekere aho ngaho twavuze ko tudatinda reka njye kwa
mbago mu gikorwa nuko mubivuze natwe turacyabona abantu batirinde ijana ku ijana batambara agapfukamunwa turacyabafata abarenga ku masaha y'ingendo y'ingendo masaha ine z'ijoro ko arizo ingendo zigomba kuba zarangiye cyangwa se bashoje ingendo zabo bagize mu rugo abadakaraba utagira ikaraba intoki kenshi nk'uko bisabwa ndetse n'abadahana intera biracyagaragara ariko noneho birasa naho icyo tubona nuko iyo bumvise ko hari imibare itari myinshi idakanganye yagaragaye barwayi abantu bari cyo kwirara biradusaba rero yuko dukomeza ubukangurambaga tugahwitura abantu ariko n'abarenzeho bagahanwa barenze ku mabwiriza tukaba dusaba abanyarwanda rwose ko bakwiye kumva ko icyorezo kibariyo mu gihe kitari cyashira muri iki gihugu ariko noneho ikirenzeho nuko iyo binanane byose abantu barafatwa bacibwa amande barara muri stade abandi ndetse bakaba banafungwa tukaba tuvuga rero ko ibyo bintu bizakomeza mu gihe abantu batarumva ko izi ari ngamba nigeze kuvuga yuko mu mezi hafi umunani ubu ngubu tumaze igihe twigisha iyo biza kuba ari ibintu bitangirwa seritifika mpamya bumenyi abantu bakwiye kuba babizi tugaragarire ko abantu bakigaragara ngira ngo baratsinzwe niyo kuko ari ukwiga baratsinzwe kuko batabyumva ariko noneho rero icyo tubabwira ni iki nuko bagomba kumenya ko icyorezo kigihari umuntu umwe niyo yaba yanagaragaye bivuze ko ashobora guturira benshi ariko noneho n'ikigaragara nkuko mumaze iminsi mubibona mu mibare igaragara hari abagaragara Musanze ukumva agaragaye Nyagatare akagaragara mu mujyi wa Kigali bivuze yuko icyorezo kiri hirya no hino ibyo rero byakuru ibyago
ndetse jo ku wa mbere Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko hari imfungwa zirenga 10 zabonetse muri gereza ya Nsinda zanduye COVID-19 SCP murakeka ku icyuho cyo kugira ngo COVID igere muri iyo gereza habonekemo abarenga 10 cyabakiye
cyatwa COVID yatwawe n'abantu COVID ntigenda mu yaga twarabivuze COVID ntabwo iguruka nta mabigira COVID nta bundi buryo igenda ijyanwa n'abantu byumvikane rero ko hari abantu bayijyanye muri gereza niyo mpamvu rero tuvuga yuko umuntu wese agomba kwirinda ubu byumvikane ko hari abantu barangaye hari abantu batitwaye neza batambaye agapfukamunwa batakarabye wenda ku ntoki cyangwa se batahanye intera
murakoze cyane Remba duko nawe wafata ijambo ugatanga comment yawe ariko mbere yuko ufata ijambo nawe ubaza ko donc hari ya muri prison bavugaga ko ubundi nta muntu wemere kugeramo ndetse muribuka hari ibyumba bavuga ko ngo abagororwa baho cyangwa se imfungwa zaho ngo zashonje kubera ko abantu ba bene wabo batakibasura bakavuga ngo nta n'amafaranga akinjiramo noneho sinzi umuntu wo muri polisi wavuze ngo nongo amafaranga ngo ntibakiyabonaho ntibyemeye guhererekanya amafaranga ngo ariko amafaranga bayabona kuri mobile money ngo mobile money nkuko bavuga mu Rwanda ubwo nuko uvuga ngo nta kintu kimukirizaga muri prison niba n'amafaranga barayakumiriye tukibaza rero ukuntu iriya ntuza yageze iriya covid yageze muri ariya ma prison kandi barakumiriye nta usohoka nta winjira n'amafaranga atinjira ijamuri ryawe mbaduko
urakoze cyane nizeye ko unyumva
uwi turakumva mbaduko
yego ibya prison zo mu Rwanda byo ni nagahebuzo kandi ni biraruhije kubivuga ko ni ibintu bimaze igihe kirekire kandi bisa n'ibidahinduka bigenda uriteka uko imyaka itaha ariko bigenda biba bibi icyambere dufite aba imfungwa nyinshi cyane igereranyije n'ibindi bihugu ndakeka igihugu kirusha ku isi gishobora kuba ari Amerika USA mu Rwanda hari imfungwa nyinshi cyane bo ikindi nuko mu Rwanda bimeze nka neza bagira ngo ni kopi bakopeye ku banazi uko bafataga abayahudi bakoreshaga imirimo y'uburetwa hanyuma yakwibeshya akarwara cyangwa agapfa cyangwa agakomereka bahitaga bajyana muri furukari matwari bakamwica agapfa hanyuma bakagira ivu hanyuma bakajugunya kuko birasa kandi maze igihe kirekire nicyo bitereye impungenge zikomeye noneho rero ngarutse kuri COVID-19 nuko mu minsi hashize ukwezi muribuka inkubiri yabaye yuko impunzi zo muri Mahama zitaha iwabo mu Burundi ntihashize ibyumweru nka bibiri ubwo twabonaga amabisi menshi agenda akurikiranye agana i Burundi nasomye na numvise amakuru kuri VOA gusa ntawongeye kuyakurikirana nta n'uwongeye kuyavuga ko muri inkambi ya Mahama hadutse corona imeze nabi cyane iri kuvuza ubuhuha nyuma yaho ntabwo nongeye kumva ko impunzi iri gutaha ntabwo nongeye kumva ko ziri kwiyandikisha ku bwinshi cyahise bitwerera biraceceka bigenderaho ntacyo nongeye kumva bavuga hari mu Burundi habe impunzi habe mu Rwanda habe HCR ntacyo bongeye kumva ibyo nabyo ariko byanteye kwibaza bo noneho ikindi iriziriya biriya bintu biri kubera mu magereza urabona ko COVID iri ku 19 iri kuza mu magereza menshi hafi ya yose hari icyo ndi kwibazaho nari kumva ko nta kuntu niba ari corona kuko ari icyorezo cyaje mu Rwanda logiquement systematikoma kuki itajya ku isoko okay ku isoko bari hanze da bari hanze iyo muri hanze ntabwo imyuka imwegera muhumekeraho cyane ariko byanze bikunze bagombye kwandura hari ahantu henshi abantu bagombye kwandurira ukabona ko iyo corona ihari ntabwo byumvikana rero ko ipakiye iza muri mu magereza naho yahagera wi ntabwo bihakana ndetse n'abayizanuza bari bo ntabwo ari abanyururu ntabwo ari abasura ahubwo ni abakozi abakozi bakoramo kuko bajya hanze bakagaruka bakora byose birirwa bivuruguta ku banyururu babagira kutaka babakorera byamfurambi babeshya ngo bavura babeshya ngo baragira gute nibo bagukoresha byose nibo babaha amafishi nibo bakontorora nibo baha amasabune nibo baha icyo bashaka cyose abo nibo bayizana niba nyirabayazana yizana ariko mbere y'uko igera muri prizo hari henshi yagombye kuba yarageze kereka niba agatsiko ukuntu gakunze kubeshya no guhishahisha kabihisha ariko ntabwo ari muri prizo yagombye kuba yarageze nge ndumva mu mabisi mu bagenda mu mabisi muri za transporo mu bicya kubera ko ari by'agatsiko bashobora kuba babihisha nk'uko nubu birakunze kwihisha imibare ariko hari ahantu henshi yagombye kuba yarabanje guturuka mbere none ugasanga nyine yakwiye hose kuko n'ahandi hose hajya n'ahantu mu bindi bihugu na mu bindi bihugu turimo naho irahari bagenda bavuga bati yaturutse hehe kuki yageze hariya ubu ngubu urabona ko wenda uretse ko ntandukiye mu mazu y'abasaza bakora ku buryo harafungiranye haradadiye kuko bazi ko abasaza abakecuru baramutse barwaye barapfa icyo bituma rero kugira ngo ujye kwinjirayo biragoye naho rero muri prizo ariko ntabwo ariko binini bimeze mu rwanda ariko ndumva hari ahandi yagombye kubanza ukabona uti yatongoye yaje icyorezo cyaje ariko ntabwo cyagombye guhera muri prizo noneho kajya ahandi rero izi nkongi nako izi nkubiri z'iyi covid-19 biranyibutsa neza imiriro yabaye mu myaka yashize ine iri ishize cyangwa itanu yabaga zaturukaga ku nsinga z'amashanyarazi ku mazu y'abasope y'abacuruzi bari bakomeye mu rwanda ku ngoma ya Habyarimana cyangwa ku butegetsi bwa Habyarimana bari baratsimbaraye ku bibanza byabo no ku mazu yabo noneho bakabura uko bakuramo babatega amashanyarazi bikajya bishya buri gihe bamaze kubakuramo bimaze gutungana nta nkongi y'umuriro yo kuvuga ngo amashanyarazi ngo gukuru siriku yabaye byongeye kuba nuko byagenze kwa kaga nuko bakora nuko biteye abashaka gufata icyo bibanza baraho mu gatsiko barabitwara birangiye twi abongeye kumva icyo kibazo ikindi wenda yindi suruso ntashyiraho nuko ashobora kuba yishakira amafaranga uko bari kubona ntuza buriya Anastase Shyaka ari gukunda kuvuga ngo guma mu rugo abashobora kuba hari amafaranga bashaka kubona bahazaho babo bayabonye ariko iyo ni spekulasiyo yanjye ntabwo mbizi ntacyo mbiziho ariko ko bari kugenda bavuga cyane corona kandi mu Burayi hakaba rero kudahona totali yo yahageze bashobora kuba bazi ko bashobora kubona amafaranga bakaba aribyo barimo noneho bati reka tubikore gutyo tuvuge ko corona yaje yabaye icyorezo bongere abandi mafaranga hanyuma bajya kwishyura imyenda imaze kubagera mu mihugu nabandekiye aho ngaho naho ko abakomeye babahitana bafite utuzi twinshi cyane kandi perfectionne bakeye ko badakeneye covid bafite amayeri menshi cyane yo guhitana umuntu ibyo byo babifitemo uburambe babifitemo impamyabushobozi bikomeye cyane ndumva bashatse guhitana umuntu bamuhitana anytime igihe cyose babishakiye ni ukuntu babishaka kandi n'uburiganya bwinshi ibyo babifitemo ubuzobere babimaze imyaka irenga 40 ndumva nta gitangaza kirimo nta gihambaye kirimo kubahitana babahitana kandi n'ubundi barabahitanye ariko hari ibintu biri imbere baduhishe tuzabona tuzamenya reka dutegereze gatoya urakoze
mbaduko reka n'ijambo Desire nawe ugerageze guhina amagambo kuko turimo kwihuta uyu munsi turakora ikiganiro kigufi cyane Desire ijambo ni ryawe Desire
murakoze kuri iyi ngingo birababaje kandi biteye n'agahinda kuko uko tuzi nk'uko byasobanuwe haruguru muri kiriya gihugu agatsiko uko kayoboye u Rwanda mu by'ukuri ni agatsiko gafite amanyanga menshi bafite amanyanga bafite kwica kandi bakica mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gere uko mbona iyi COVID yageze mu muri za gereza nibyo koko ishobora kugeramo, ariko iyo turebye imibare iri hanze n'imibare iboneka muri gereza, imibare myinshi yakagombye kuba iri hanze imiki kaboneka muri gereza. Tureba ukuntu abantu bagenda mu mataxi nimugoroba n'uruvunga nzoka, mu gitondo n'uruvunga nzoka, mu masoko abantu baba buzuriranye, ariko wajya kureba ugasanga ngo mu mujyi wa Kigali habonetse bangahe, ngo mu ntara habonetse bangahe, kandi ahantu hose bagenda bari muri twegerane. Ariko reka nigarukire kuri iki kibazo cyo muri gereza. Yewe mbona agatsiko gafite umugambi mubisha wo kuba kagira abantu gashobora gashaka kwikiza mu buryo nakwita niba nabwita bwiza cyangwa se mu buryo busukuye budafite ingaruka, no bakabyitirira icyorezo, kuko uburyo gishobora kwinjiramo bakabipanga uko, ariko bashobora agatsiko ubwako gashobora kwinjizamo COVID noneho kamara kwigezamo cyangwa kakanabihimba, kakaba kanahimbira abagororwa bati bahuye na COVID nta uzajya kubihinyuza. Abo baganga babo bakora ibintu bagatekenika bakabeshya bati yanyweye imiti kandi ntayo yanyweye, bati twamuteye ibi n'ibi nta uzajya kubivuguruza, nta ruhande rwigenga ruzajya kubivuguruza. Ariko nkareba jyewe ngasanga agatsiko gafite abantu gashaka kwikiza, noneho bamara gupfa bati uyu azize COVID yanduye. Kubera iki? Kubera ko agatsiko ubwako ni abantu bica mu buryo busanzwe bugaragara, kandi ni abantu bica no mu buryo bw'imitekerereze. Niba agatsiko kadashobora gutinya abana karica kakica n'abataravuka, kakica impinja zageze hanze, kakica abana batarageza ku myaka 16, kakica abasore b'ingimbi, kakica abasaza n'abakecuru, ni gute katarimbura ifungwa, cyane ko araga afungiwemo abantu benshi, kandi ifungwa zirimo harimo abitwa interahamwe, harimo abitwa ko ari ibigarasha cyangwa ibipinga. Abo bose nibo agatsiko gakeneye kwirimina. Ngi rero ndabona kuri iki kibazo ahubwo tugomba kuba maso, isi yose igomba kuba maso, kuko bariya ni abantu nagereranya n'abanazi. N'abanazi n'u Rwanda ruyobowe kinazi tari yo muri Gitarama, ariko abanyagitarama bambabarire, n'abanazi bariya naba igihugu cyacu kiyobowe mu buryo bw'abanazi n'abicanyi ruharwa. Aho rero kuri iki kibazo kifungwa abafite imiryango muri za imiryango, abafite abantu bafunze bakumva ko hari umuntu wabo witabye Imana, bakeneye kuzajya bamuhabwa, kandi bakabanza bagakora otobusi cyangwa se bagasuzumisha umurambo biciye mu buryo mu nzira zitagengwa na leta, cyangwa se bagashaka umuganga wigenga utagengwa na leta, umuganga wizewe ushobora gusuzuma koko akamenya ikisho umuntu. Naho abantu bazajya bapfa bavuge ngo ni COVID yabahitanye, ariko ubwo ndabiza ubwo nibazajya bapfa gutyo leta ntabwo izajya yemera kubatanga ku miryango yabo kuko iyo leta yishe umuntu ntabwo ashobora kwihambira no kumuririra byo turabizi ko ari ingorane umuyobozi w'ikiganiro nagira ngo mbe ngarukiye ariko mvuga ngo ni ukubwira isi n'abanyarwanda muri rusange bagasobanukirwa ko iriya ari ikinamico rya Kigali ishaka kwinjiza COVID kugira ngo yerimine bamwe mu mfungwa harimo ba Mushayidi harimo uno musaza Rusesabagina harimo nabariya ba Sankara harimo benshi bashaka kwerimina mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi bakaba babyitirira COVID kandi ibyo birashoboka ariko icyo cyo baragitsinzwe naho nabangarukiye
urakoze cyane reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri twihuta hari icyegeranyo cyakozwe n'ikira kigo cyitwa RGB cya kigo cyatekwaga na Professor Shyaka Anastase kera bakita ngo ni ikigo cy'imiyoborere myiza twebwe tukacyita ikigo cy'imiyoborere mibi muri icyo cyegeranyo cya 2020 bavuga ko ngo umutekano uza kwisonga ngo ukaba ufite amanota akaba ari igipimo ngo cya mbere gifite amanota 95.42%. Bo ahangaha rero iyo ugiye umanutse ukajya Butare ubwo bavuze mu Rwanda hose muri rusange iyo twimanukiye Butare hari n'inkuru yasohotse inkuru yasohotse reka nzi nyibashakire inkuru yasohotse kandi nyibashakire nayo inkuru yasohotse nzi nyibashakire uko yitwa iyo nkuru iravuga ngo amajyepfo ibiyobyabwenge ubujura gukubita no gukomeretsa ku isonga amajyepfo ibiyobyabwenge ubujura gukubita no gukomeretsa ku isonga mu bibangamiye umudendezo w'abaturage ni inkuru yasohotse mu gihe ko mu itariki ya 10/11/2020 noneho reka twikomereze ingingo yacu iriya nkuru ariko turi buyigarukeho bo reka nze iriya nkuru turi buyigarukeho cyangwa se reka maze nyibasomere gatoya ngo amajyepfo okay muri iyi nkuru hari ibintu hari ibipimo babonye icya mbere cyo amajyepfo banenze buriya bushakashatsi bwa RGB barabunenze cyane bavuga ko babaza abantu bake cyane donko biriya byegeranyo byabo babaje abantu bake bakavuga ko abantu atari representative donko ibyo bashubije bitahuye n'ukuri na n'ukuri kugaragara mu gihugu bavuga ko bagombye kubaza abantu benshi cyane kugira ngo nibura ibivuyemo byemezwe ko ari ibintu byavuzwe n'abantu benshi bega bihuye n'ukuri kuri tere ikindi bavuze ko ngo buriya bushakashatsi bwabo hari ibintu usanga bidasobanu biri vague bidasobanutse neza ku buryo umuntu atamenya icyo bashatse kuvuga mu rugero bashobora kuvuga ngo wenda gukubita bati wenda ngo abantu babangamwe no gukubita ariko ntibavuga gukubitwa uwariwe no kubita uwariwe n'urugero urumva ubushakashatsi rero babuteye babuciye amazi bavuga ko budashobotse budakorwa neza ariko rero ikirimo ni iki ngiki baravuga bati ibibabangamiye abaturage imibare yaho iteye ubwoba ugereranyije na biriya byo batubwiye ngo mu gihugu hose onivu y'igihugu cyose cy'u Rwanda ngo umutekano nguza ku isonga ngo ni 95 wenda 96% tuvuge umutekano noneho bimeze bitero mu majyepfo baravuga ngo ibiyobyabwenge bibangamiye abaturage bakavuga ko mu Ruhango ngo 28% babangamiwe n'ibiyobyabwenge kandi ibiyobyabwenge burya ni ubujura no kwicana no kwiba n'ibiki byose no abantu basindira abandi ibintu byo mbega ngo 28% babangamiye n'ibiyobyabwenge Inyanza ni 26.6%, Gisagara 20%, Kamonyi 18%, Muhanga 17.5%, reka ndekere aho ngaho. Abahangamiye n'ibiyobyabwenge ariko noneho hasi niho bikomeye cyane. Hasi baravuga ngo ngo ikindi ngo mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere kandi ngo rwatangaje abaturage bo mu majyepfo barubwiye ko ikindi kibangamiye umudendezo n'umutekano wabo ari ubujura buciye icyuho. Urumva ko abantu bashobora kujya gutukura inzu z'abantu bakagira kandi mwabonye hirya no mu Rwanda abantu bajya kwiba inka, ibyo twaberuka kera ngo bagiye kwiba inka runaka ngo bagiye kwiba bajya kwibagira hariya, mwabonye n'ahantu bajya ku murenge abajura bakamena inzu y'amatafari ahiye aho umurenge ukorera abo inka za komini za Kira bakayitukura bakayimena bakajya kwibamo za ordinateur muri leta, inzu ya leta ari abaturage abajura bagiye kwimena bakahafotora bayitukuye bagakoramo icyobo noneho bakibamo za ordinateur nibyo bashaka byose mu byo na leta ubwayo nta mutekano ifite. Niba abantu bajya gutukura ibiro bya leta bakibamo ibikoresho bya leta ninjoro, mwumva rero ko leta ubwayo nayo nta mutekano ifite. Bo noneho rero ikibangamira abaturage ngo mu karere ka Nyamagabe ngo hari ibintu bibangamiye abaturage mu majyepfo ngo bibabuza umudendezo ngo n'umutekano wabo ngo ni ubujura buciye icyuho, ubujura bw'amatungo n'imyaka ngo n'ibindi. Mu byo meneza dabo icyo kintu kirekana ko niba abantu bajya gupfumura amazu y'abandi bagapfumura ingo z'abandi numva ko harimo ikibazo cy'umutekano cyumvikana, ariko hari n'ikibazo cy'inzara. Niba ngo abantu bariba amatungo harimo ikibazo cy'ubukene, harimo n'ikibazo cy'inzara. Kandi ahantu hari ubukene hari n'inzara ntabwo avuga abantu batekanye ntibishoboka. Wa mutekano rero murabona ko wa mutekano bavuga Kagame avuga n'uw'imbunda bagusa abaturage badaso n'ibiki byose baguse ku mipaka, ariko abaturage ubwabo nta mutekano bafite. Kubera ko barajya kwiba bakamena amazu y'abandi na leta ubwayo bayimba n'imena amazu bakayiba, mbo urumva ko nta mutekano uhari utewe n'iki n'ubukene. Ubukene butuma umutekano utaboneka mu gihugu kuko barabigaragaza abantu bajya kwiba imyaka y'abandi bakajya kwiba amatungo y'abandi, ibi biraterwa n'ubukene. Akingira iki cyumvikane neza. Ntabwo rero umuntu urahangayitse kuba mwibira inka bamwibihene kuba ari ubuze kumutukurira inzu bakamutwarira imyaka yifitiye, ntabwo umuntu yavuga ngo afite umutekano ntasinzira, ntabwo ashobora kuba atekanye. Ubwo rero umutekano bavuga ni umutekano wa fo mukubeshya, nta mutekano uri mu Rwanda. Bo noneho turebe rero igipimo cy'uyu mutekano bavuga aho bintu bihagaze. Baravuga bati ngo mu karere abantu nyine bahangayikijwe n'ubu bujura bw'imyaka bw'amatungo bw'abantu bacukura bacukura amazu n'iki byose bagapfumura n'ingo z'abantu, ngo mu karere ka Nyamagabe ngo abantu bahangayikijwe n'iki kibazo ni 38% n'ibice bibiri kwijana. Mwumve ukuntu ari benshi cyane, 38% n'ibice bibiri kwijana bahangayikijwe n'ubujura. Mu Ruhango ni 34% n'ibice bitanu kwijana. Ihuye 28% kwijana. Nyaruguru Kamonyi 28% kwijana. Nyaruguru 26% n'ibice bitandatu kwijana. Nyanza 21% kwijana. Hafi 22% kwijana. Murumva rero ko iki ni ikibazo gikomeye, ahubwo ntabwo abantu batekanye, abantu ntabafite umutima mu gitereko, abantu barahangayitse bahorana ubwoba yuko bashobora kwibwa ibyabo, amazu yabo ashobora gupfumurwa, ingo zabo zishobora abantu bashobora kuza bakazipfumura bakajya kwiba amatungo bakiba ibiribwa no mu mirima. Ndetse hari ahantu batubwiye abantu bavuga ko batagihinga ibirayi babiretse kubera ko ngo abaturage baza kubyiba ngo basigaye bahinga ibindi bitibika kuko imyaka bayihinga abandi bakaza kuyiba. Bamwe na bamwe ibihingwa bimwe na bimwe barabiretse kubera ko babihinga abandi bakaza kubyiba mu mirima. Mwumva ko nta mutekano rero uhari, iki kintu cyumvikane neza. Umutekano Kagame atubwira ntawo baratubeshya. Dukomeze. Hari ikindi ngo kibangamiye abaturage ni ikibazo cyitwa ngo gukubita no gukomeretsa wahani ni ngo guterwa n'ibikoresho by'ibiyobyabwenge n'iki byose. Ahangaha barakwepa ntibavuge ko leta ari ikubita abaturage bakavuga ngo abakubita abandi ngo n'abakoresha ibiyobyabwenge n'aba basinze, ariko ni ukubeshya. Ahangaha nuko RGB ni ikigo cya leta gikora ibi bintu by'ubushakashatsi, ntabwo gishobora kuvuga ko leta ari ikubita abaturage. Abaturage ntibarwana, nta muturage ukirwana n'undi. Abaturage bakubitwa na leta, ndetse bakubita kandi bashaka kubigaragaza, ariko leta niyo yamaze abaturage ibyo bakubita. Angara wumva ko nta mutekano abaturage bafite, barakubitwa no gukubita bibaye ikibazo kibaye kije mu bibazo bikomereye abaturage cyane, gukubitwa no gukomeretswa, kandi ibi bintu bikorwa na leta barababeshye. Donko noneho ngo imuhanga ngo abantu bahangayikijwe no gukubitwa no gukomeretswa ni 22% n'ibice biri kwijana, muri za Nyamagabe 21.6%, Inyanza 19%, Kamonyi 18%. Ese umumva rero ko abantu ni benshi cyane. None iyo mibare murayumvise abanyarwanda abanyarwandakazi mwe mukurikira. Watubwira gute ko abantu batekanye bafite ibibazo bimeze gutya. Wa mutekano wa 95% urawubona hehe? Urawubona hehe? Kobwa abantu bafite ubwoba batagisinzira batakiguheka kubera ibibazo biri hariye. No guhohoterwa no kubitwa no kwibwa no kugira gute. Urumva rero ko ntabwo ikibazo cy'umutekano nta gihari ahubwo kiri gishasha angaho munagomba gufata nuko ubukene ntabwo ushobora gutuma abanyarwanda babona umutekano. Nta mutekano ushobora kuhaba abantu bakimye kubera ko abantu bashobora kwiba abandi bakababuza gusinzira bakabatesha umutwe abantu bagahora bafite impungenge z'ibintu byabo ko abantu bari ko bari bwibwe bari kwibwe amatungo bari bwibwe ibiribwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva ko nta mutekano ushobora kubona kuboneka mu gihugu abantu badafite ibiribwa abantu batarya ngo bahage ntabwo umutekano ushobora kuboneka. Icyo kintu ntibazakitubeshye. Ikindi umuntu yavuga biratangaje kubona duha imibare nk'iriya mu mwaka muri uyu mwaka habayemo ikirezo cya COVID. Muzi neza ko badutangarije imibare n'isi ritangarije imibare ko ivuga ko abantu 1,100,000 ngahe ngira ngo n'100,000 nari ngire ngo batakaje akazi. Ubona abantu benshi bakora muri sekiteri informeri bari bideburuye ababuze akazi bakoraga baragatakaje abantu barenga miliyoni. Ubwo nuko abantu barenga miliyoni babuze ahantu ibyari ibyabatungaga ntibakibibona nta kintu bakindiza cyabatungaga. Urumva ko abantu barahangayitse. Ntabwo wavuga abantu babashomeri ntabwo washobora kuvuga ngo abantu babashomeri bafite umutekano. Ntibishoboka. Ibyo ntabwo bishoboka. Nukubeshya. Iyo abantu barakoraga bakaba batakaje akazi ari benshi icyarimwe mu gihe gitoya bagomba gutunga imiryango yabo bagomba gutunga imiryango yabo nk'uko bayitungaga bagikora batakibasha kuriha inzu batakibasha kubona amafaranga yo kugura amakara kugura amazi kugura ibiribwa ukaza kutubeshya ngo abantu 95% bafite umutekano. Nta mutekano uhari. Situasiyo barimo ntabwo avuga ko abantu batekanye. Nicyo cya mbere. Icya kabiri murebe abantu bahora biyahura muri iyo nzabigarukaho ubundi mu kindi kiganiro. Uyu mwaka twabonye abantu benshi cyane bavuga ngo bariyahuye ukana ngo babonye umurambo hariye abona abantu babishwe barangiza bakabamanika bakavuga ngo biyahuye. Nabyo ubwabyo nta mutekano uhari. Ikindi murebe biriya bibazo bihora bivugwa mu Rwanda muri uyu mwaka byavuzwe by'abantu basenyerwa amazu yabo bagasenyerwa amazu yabo bagahinduka impunzi bakagenda bararaguza barara mu mahema bavuze induru kuri za YouTube ahantu hose. Ikibazo cyateye ubwo abanyarwanda kikabakanga abantu bagakangara nabira byo muri banyahe n'ahandi hose. Ntabwo avuga ko bari abantu bahindutse impunzi mu gihugu cyabo kubera ko leta yabasenyeye ntibahingurane bakaba badafite ahantu bacumbika mu bwego abantu baratekanye bari abantu batekanye bate wasobanura gute ko abantu batekanye. Ubwo rero ibihe bintu badutangariza ni ibintu biteye ubwoba. Bihe bintu nikambabwira nkoresha ijambo ribi cyane ibintu biteye isesemi. Ni ijambo ritarimo ikinyabupfura ngo babarebe ko ni ibintu biteye isesemi. Ibintu leta ikorera abanyarwanda ibibazo bihari turabyumvise byinshi nabira byo muri banyarwanda byo ni ibintu bizwi na bose hari n'amahanga arabizi ntawe utabizi. Abarirwa batanga amatangazo bamagana bagira gute nibihora kuri YouTube buri munsi bibazo bidasiba. Ariko barangiza bakatubeshya ngo abanyarwanda baratekanye 95% ni ibintu rero bitisize bira bintu bajye babireka nibiteye ishozi rwose bajye babeshya ibindi ariko ibintu nka biriya ni ibintu bitabeshyeka. Murakoze ijambo ry'amaduko. Baduko ijambo ni ryawe.
Halo.
We ndakumva.
Nizeye kunyumva kuko nahinduye telefone iwanjye bisigaye bitoroshye. Mbo nabumvise ho gakeya ariko ikibazo numva cyumvikana ni biriya byo kuntu nyine ngo RGB iri kutubeshya ko ngo imibare yabo ngo imiyoborere yabo ibintu byose impuzandengo zose batanze zizamuka zose zihora zizamuka ntabwo zijya hasi zihora zijya hejuru zisatira 100%. Bikaba binyibutsa gatoya nibyenda gusetsa icya mbere nibyenda gusetsa wenda ntawe ngo ukoresha amagambo akoresheje ariko nibyenda gusetsa ni ibintu bishekeje gusa na nuko bisobona gutyo ukamenya ko ariko bimeze mu Rwanda ariko bakora si ubwa mbere. Urugero ndaguhamye roroshye cyane biranyibutsa ukuntu kaga yitoresha kera ahanganye na Twagiramungu yari ihaye makeya ariko yari hejuru ya 90%. Ejo bundi muri 2017 yumva yayihaye make
noneho yiha 99%. Ni ukuvuga ko abaturage bose n'abari hanze n'abari mu munyururu n'abarwaye covid 19 n'abari na rukukuri n'abana bavuka bose baramukunda yagiye kubasura niho bishekereje agenda yambaye antibar kandi akaba afite abasirikare barenga 5,000 bimuherekeje kandi hagati ye nabo avugana nabo hari impera niba rukubera covid niba ari cyuretse cyo covid yari taraza hari impera ya metero 50 ngibyo ibyo mu Rwanda uko nyine ngo ibintu byateye imbere nuko bimeze je niko mbibona bikimwe rero hanyuma naho ibindi bavuga ko nyine ngo bitunganye byose ndano ikintu ako gishekeje ni ngo ni umutekano igituma bavuga nuko kagari byo akunda kuvuga niba mwararebye aniye amamaza kuva na kera yavugaga umutekano noneho nabandi rero bagomba kuvuga ibyo shebuja bavuze niko babigomba kubigenza nta bundi bushobozi bafite nta bundi buryo bagomba kuvuga uko byaturutse mu rugwiro iki nanone mbigira ko ari byenda gusetsa urebuka ejo bundi twabaze tuvuga ibyo Bishop John Rucyahana yavugaga yuko umwe n'ubwiyunge nabwo bugeze kuri 95% usaga wigayiga 95% ubigeranye n'ibyo tumaze kuvuga mu kanya ingingo ya mbere y'ukuntu abantu bakubwira muri prison uko bafashwe y'ukuntu abantu bicwa y'ukuntu abantu bahemukirwa y'ukuntu imfungwa abantu bafungirwa ubusa y'ukuntu nyine imfungwa zifatwa nabi bamwe bakazima ibiryo nkana kandi prison zikaba zuzuye ibyo byose babigereranya kandi bamwe birwa babita ngo ni amazina ntakwirwa mvuga nibyo bavugira mu bwiherero na mu bwiherero cyangwa iyo bihishe si mu bwiherero bwa n'imisarana ariko ndavuga iyo bihereye ntawe bumva bari mu byumba byabo ibyo bavuga nibyo berekana nuko babikora ugasanga birahabanye n'ukuri n'umuntu wese ushyira mu gaciro uvuye mu Rwanda aza kubwira ati ibyo mbonye mu Rwanda na agatsiko nyine kari kuki ntarabona abantu benshi baravuga ko batari batarakabona kuva bamenye u Rwanda cyane cyane bari baza u Rwanda noneho wibuke uko Kizito Mihigo mutagatifu Kizito Mihigo ukuntu yavuze ukuntu bamukubise ni byegera bya kaga kandi abazi kaga babanye nawe bazi ukuntu kubita abantu adiha abantu ari abasirikare ari ibyegera bye ari abakozi be ari abadani munyuza ari bari abacaka nziza bose arahondagura ubwo rero ibyo ngibyo rero imiyoborere myiza ntumbaze muri makeya rero navuga ko ibyo byandikira ibyo bashaka nkuko bavuga ngo bateye imbere mu bukungu 11% buri mwaka bagenda bajya imbere kandi nkaba nzi ko niba koko igihugu kigenda gite imbere wajya ubona abarundi barisutse mu Rwanda ukabona abakongomani barisutse mu Rwanda ukabona n'abatanzania barisutse mu Rwanda baje gushaka ubwo bukire buri mu Rwanda ntabwo ariko bimeze ahubwo abanyarwanda barafungiranye babonye umwanya basohoka birukanka kenuva icyo nabivugaho naho ibyo bindi bikwirwa mbi kandi n'urwo rugero batamaze gutanga ibyo byasohotse mu gihe byerekana uko mu ntara y'amajyepfo ibintu bimeze bihabanye n'ibyo uriya mudamu uretse ko bose ari bakayitesi bari kutubwira umwe ni kayitesi guverineri undi akabitesi ushinzwe RGB bose ni bo we uwo guverineri ntabwo yabeshye uyoboye intara ye ariko uriya wo muri RGB byari gutangaza ntabwo bihuye n'ukuri na gatoya ukuri turakuzi abanyarwanda barahangayitse abanyamakuru bagerageje kugira icyo bavuga harabafunze benshi barafunze hari cyo umwasanga arafunze hari uwo mu bavu barafunze hari n'abandi benshi bari kurega ibyo ntazi ibyo ari byo hari na Karasira murabona ibyo birwa mugira muri make mu Rwanda ntabwo ibyo bintu bari kuvuga bihari na mate nta nihari hari ibindi hari igitugu hari agatuza hari dictature hari nuko n'abantu nabo bamaze kwiga amayeri yo kujya bareba ukuntu bitwararika kubera ko bazi ko ukosheje gatoya uragenda kandi ntabwo ugaruka nibyo nabivugaho murakoze ikibazo
urakoze mbaduko reka ijambo Desire nawe anyarutse Desire ijambo ni ryawe
murakoze
ya
kuri ingingo ya kabiri cyakora wa mugani mwabivuze ukuri ingingo ya kabiri aho bavuga ko umutekano ugeze kuri 90% kwijana muri uyu mwaka. Mu byukuri ndagira ngo ngire icyo nivugaho, kandi ngire icyo nibutsa Abanyarwanda bari kutwumva n'abazatwumva ubutaha. Ndagira ngo mbabwire Banyarwanda, ibinyoma n'itekinika by'agatsiko turabirambiwe, bitugeze mu byukuri ahaga. Aha bihanukira bakabeshya ko umutekano ugeze kuri 90% ndagira ngo ngire icyo mbabwira Abanyarwanda, Abanyarwandakazi mutwumva kandi muduteze amatwi. Twibuke neza, baravuga bati umutekano urenze 90%, ariko twibuka umwana w'umukobwa muri uyu mwaka wakubitiwe mu muhanda rwagati. Niba ntibeshye ndibuka ko yarazize agapfukamunwa. Iyo nkuru turayibuka, twayivuzeho, twayikozeho ibiganiro, amahanga yose yarabibonye. Biriya koko ni umutekano twavuga? Ese abakubitwa ni bande? Abahungabanya umutekano ni bande? Si iyo turebye abahungabanyije umutekano w'uriya mwana w'umukobwa wakubitiwe mu muhanda rwagati, n'abari bashinzwe kurinda umutekano. Tugende turebe, bari kuvuga ngo umutekano ugeze kuri 90% muri uyu mwaka w'2020. Twibukiranye Banyarwanda, Banyarwandakazi, turibuka neza ibyabaye mu kwezi igihe bicaga Kizito. Twabonye imbaga y'abantu yari hariya ku kiliziya, imihanda yari yafunzwe, hari abantu barenga 50,000. Ese bariya bari mu mukimbagiro wa Noheli? Ni ukuvuga ngo hari abari bahungabanyije umutekano, kuko bariya ntabwo ari ibirori bari barimo. Biriya ni uguhungabanya umutekano, ni ukuvuga ngo nta mutekano bariya abantu bari bafite. Isi yose, ahubwo Abanyarwanda barahungabanya aho bari bari hose. Urwo ni urugero rundi nerekana. Ese ni bande? Ni abaturage bahungabanya umutekano, cyangwa ni abari bashinzwe kurinda umutekano bateje umutekano muke, bica Mutagatifu Kizito, bituma imbaga y'abantu irenga 50,000 ijya ikoranira hariya? Ngira ngo byose byanyu twarabirebesheje amaso. Banyarwanda, Banyarwandakazi, twibuke ejo bundi mu gihe cyashize, abantu barakubitwa bakarazwa mu masitade, bagacibwa amafaranga. Ese ibyo ni umutekano? Hari itegeko ribihana? Hari itegeko rya COVID ryigeze ritorwa n'ababadepite ryemerera Abanyarwanda kurazwa mu masitade bakavamo batanze ayo mafaranga? Ese ubundi ayo mafaranga mubona abajije nta fagitire agira? Amafaranga atagira fagitire ajya he? Muca Abanyarwanda amafaranga atagira fagitire, ibyo ni umutekano? Kuraza Abanyarwanda muri za stade, ibyo ni umutekano? Aho umunyarwanda isaha igera atakigira, atakishyira ngo yizane, agataha yiruka ngo atarazwa muri stade adacibwa amafaranga, ibyo ngibyo? Twakoze ikiganiro aho amatagisi yaburaga saa 11, tagisi zabuze barabizi, abantu babaye benshi, ahubwo bagafatirwa aho kuri za gare, kandi babona ko abantu babuze amatagisi, nuko bakaburiza panda gare bakabajyana muri kubaraza muri stade, bakahava batanze amafaranga nayo atagira fagitire ajya mu mifuka yandi. Ibyo se uwo ni umutekano, Banyarwanda, Banyarwandakazi? Ibyo byose iyo tubisuzumye tukabireba, duherutse gukora ikiganiro muri uyu mwaka cy'umushoramari wajyaye ngo wari wabonye imari yo guhinga urusenda, yambura abaturage imirima, bambura ibishanga. Ibyo se ni umutekano mu baturage? Ibyo ni uguhungabanya umutekano. Ni bande bahungabanya umutekano? Ntabwo ari abaturage. ahubwo nabakagombye kurinda aho izo ningero ndi kubaha ni nyinshi cyane turebe abantu turebe n'aba bantu hari abantu barashwe barashwe na polisi muri uyu mwaka ni benshi cyane ndetse n'abandi bo muri covid abasore babiri bigeze kurasirwa inyanza niba ari umusore umwe wiciwe inyanza wari kuri moto ari kumwe na mugenzi warashwe n'umupolisi abapolisi bararasa abantu ku manywa y'ihangu ibyo se ni umutekano abantu baburi wirengero muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bangana iki kandi bashimutwa nande iyo ni leta abanyarwandakazi mujye mubyumva bajye bareka kubabeshya mugire ukuri tujye twibukiranya ntabwo ari ugusubiramo ibyavuzwe ahubwo bajye bareka kutumasika berekana yuko rwose ari abahanga umutekano ari wose kandi umutekano ari bo bawuhungabanyije murirwa mukubitirwa ku masoko urajya guhaha ugakubitwa urarazwa mu mihanda abamotari bararira yo kwarika abantu batakaje imirimo babuze akazi abashomeri baruzuye igihugu cyose ibyo se ni umutekano banyarwanda banyarwandakazi ikinyoma cy'agatsiko gikwiye gukubitirwa hareba inzega naho ubundi ntituzongere no kubyumva tujye tubareka bavuga ayo mahomvu ariko tubasekere kuryinyo ubundi mu kinyarwanda barakubwira ngo umuntu nakubwira kuko akwanga uzamuhishe kubizi mubareke numuhisha kubizi buriya birenda gusa na wa mugani ngo ingoma mbuye ikomera amashyi kugira ngo inzizi izagusange ariko nabo nibakwereka ko ibi byegeranyo byabo ujye wikiriza ubihorere ariko ubaheme wigendere naho ba nyiri ibyegeranyo n'agatsiko ibi bintu ndagira ngo mbabwire ko abanyarwanda turabarambiwe n'ibinyoma byanyu mujye mubeshya abatabazi abanyarwanda bafite agahinda karenze uko mubitekereza mwebwe rero bo mu gatsiko mugerageze mwisubireho niba mutisubiyeho muri gutoneka inkovu kandi nimara guturika izabaturikana naha naba ngarukiye
urakoze Desire rekanye kunyigo ya gatatu turareba ingingo gatatu turareba bari abantu Kagame yahaye akazi abanyamahanga yahaye akazi ngo muri ikitwa ngo ikize gise ngo Kigali ngo Finance Limited niko numba isosiyete ikoze cyangwa ikigo cya leta ngo ni ikigo kizajya kigira inama abashoramari ngo mu karere cyangwa abantu bari mu bucuruzi mpuzamahanga ngo kibagira inama ku byerekeye nyine ishoramari ryabo ngo ni ibintu bya Kagame birumvikana ariko bari abantu yahaye akazi murabona ko hari umwitwa ngo ni Tiamu Ndera witwa Tiamu ngo wo muri Cote d'Ivoire na mugenzi we wundi ngo wakoraga muri Banque Rwanda des Development wakoraga Kigali ariko Tiamu ngo yakoraga muri Credit Suisse akaba ari umuntu uzwi cyane ndetse ndabonye ibinyamakuru bitangiye kubyandika na Jeune Afrique ya Kagame yamaze itangiye kubyandika ivuga ukuntu Kagame yahaye umuntu w'umupatro w'umushefu wo muri Credit Suisse bakaba bamuhaye akazi i Kigali ni ibintu bidasanzwe ngo hari n'undi wari ushinzwe kabine yo kwa Bongo umuntu niba ngo yitwa ngo Libane reka ndebera ry'izina ry'isindi reka ndi ndishake nawe ngo bamuhaye akazi ariko ubundi yari afite akazi muri RDB ngire ngo nguwe mbo n'abantu batatu mbere wo muri babiri wo muri Cote d'Ivoire n'uwo muri wo muri Gabon n'abantu bakoze imirimo ikomeye uwo muri Gabon yari directeur de cabinet hari simbizi yakoraga imirimo ikomeye atuka nawe muri Gabon none ikibazo ari gihari bari n'abantu byose ntimwitege ko azabatanga haka yabo umuntu wakoraga muri Credit Suisse kugira ngo yemere ko akumanuka ajye mu Rwanda nuvuga ko na amafaranga abafite ahandi hantu bamuha akazi buriya ni amafaranga bazatanga amafaranga menshi cyane ariko noneho turebe abo Kagame yahaye akazi bariya ba Philippe Cotton wo muri universite murebe ibibazo biri muri universite y'u Rwanda yatiye kuganura yitwa Philippe Cotton wahindutse FPR mwabonye ko yaratse n'ubu avuka muri Ecosse ngire ngo muri Scotland yatse twamubonye yambaye imyenda FPR yagiye mu ngando none yatse n'umunyara na nationalité yo ku munyarwanda ubwire cy'u Rwanda rabatse bana w'umuhaye bo kaminuza yategekaga yahise igi bibazo bikomeye cyane icyo nshaka kuvuga nuko nabo bari abantu b'abanyamahanga yagiye aha ibigo bikomeye nk'iya RDB bya bigo by'amazi bya REG kaminuza y'u Rwanda ntabwo ibyo bigo bikora neza mukurikira raporo za z'umugenzi w'imari ya leta mukajya kureba ukuntu iriya komisiyo ireba ku mutungo wa leta ukoreshwa iriya komisiyo ya PAC yategekwaga na Nkusi kera yo mu nteko mukareba ibyo bavuga kuri Université y'u Rwanda mukareba ibyo bavuga kuri WASAC n'izo za REG mukareba RDB yo nta wivuga ko kwerako ni na karima ka Kagame nta ushobora kugira icyo bavugaho ngabo ni ibintu bitabu ni ibintu bya Kagame nta ugomba kwicya bavugaho ariko nabyo bikora nabi turabireba ariko ndeka mbibutse bimwe na bimwe umuntu baramuhurutuye bamuvana muri Scotland muri Ecosse bamuha akazi witwa Philip Cotton araje daburu iri reforme yakoze bwa mbere barayanze yo gufata universite akayicagacaga akayicamo ibice byinshi cyane aba bari abadepite bategekwa na Nkusi kera babonye ko harimo ikibazo cyinshi cyane abarimu bata igihe kirekire mu ngendo n'ibiki byose bo ikintu cy'icyambere cya kabiri mwabonye ko Université y'u Rwanda yanyirije umutungo mwinshi cyane muri buka icyafungishije uriya burugumestre wa Kigali Prudence bo ikindi ngo ni Prudence hanyuma yari Prudence ariko bamwita bo icyamufungije muzi ko ari amafaranga harimo ruswa cyane mu byerekeye gutanga amasoko ya leta aho ibyo bintu biba uriya Philip Cotton yari arimo ikindi skandali ikomeye hari imisanzu y'abakozi ba Université y'u Rwanda abakozi na Université y'u Rwanda ni ikigo cya leta abantu bakora muri Université y'u Rwanda bajyaga babakata amafaranga aho kugira ngo bayohereze muri RSSB amafaranga y'ubwiteganyirize bw'abakozi iriya misanzu yabo imisanzu bakayinyereza barangize abantu bagiye basanga ntabwo Université y'u Rwanda yigeze iverisa amafaranga yabo mu isanduku y'ubwiteganyirize bw'abakozi iyo ni skandali ikomeye cyane kandi ikorwa n'ikigo cya leta kandi ikigo gitegekwa na wa muzungu cyangwa se umunyamahanga bagiye kuvana hanze Kagame aza atubwira ngo ni igitangaza aza yagiye kudukorera ibireme by'uburezi byo mu nabyibagirwe ibyo nta kintu kigize kiyameliyora na kimwe mwumva rero ko nta biri ari amakosa yakoze kunyereza umutungo utari wabyaranira kunyereza umutungo wa leta utari wabyaranira Philippe byabaye Philippe Cotton hari kunyereza umutungo wa leta ntaho byananira gutanga amasoko mu buryo butemewe n'amategeko ntaho byananira ku kwiba imisanzu kotizasiyo z'abakozi ukayanyereza ntuyajyane mu bwiteganyirize bw'abakozi ukayabata ariko ntuyajyane mu isanduku y'ubwiteganyirize bw'abakozi ibyo nawe ntaho byananira urumva rero ko yashaka akazi ari kugaha umunyarwanda bo noneho mumanuke ejo bundi muri WASAC mwabonye no muri za REG iyo ngiyo mwabonye ahantu ngo batita bani n'umugenzi w'imari ya leta bana kumwita bakamusuzugura kimwara kibonye ikindi mwabonye ko muri izo nyu bya WASAC na bya REG iyo ngiyo hari ngo ibibazo byo kurukirita abakozi kwirukana abakozi mu buryo butemewe n'amategeko ndetse bagahora babona ikintu cyitwa agahoma munwa za kote muri raporo ya ibyerekeye ukuntu bakoresha imari ya leta ngo babura bagahora babona raporo yitwa agahoma munwa ni ukuvuga ngo amakosa akabije cyane kandi ahora agaruka batajya bibasha kwikosora icyo kigo gitegekwa n'umuntu wo muri Israel nazanye mu byumve neza RDB iriya nayo harimo abazungu benshi bashyizemo nyari mu Nyamerika simbizi dongo iyo RDB murebe ukuntu yashoye amafaranga y'u Rwanda ikayashora muri Arsenal ikayashora muri PSG amafaranga muri Paris Saint-Germain amafaranga menshi cyane ashobora kugira u Rwanda akamaro nta muturitse n'umwe ntibazatubeshye nta muturitse n'umwe wavuye mu Bwongereza ngo aze mu Rwanda kubera ariya miliyoni 39 z'amadolari bajyanyije nta n'umwe iyo bamubona baramutweretse umva ko ayo mafaranga twarayatakaje ni amafaranga yashobora gukemura ibibazo byinshi cyane mu Rwanda ngo bagiye kuza gushaka abantu bamukerarugendo ngo bazaza nta n'umwe waje hari ikintu cyabaye buriya abantu batazi hari ukuntu u Rwanda rwarezwe nubyumve neza cyane cyo babwira ntago mukize Rwanda rurezwe bigize bigiye muri za parloma yuko Rwanda rwakoze amafuti rugatanguza amafaranga y'u Rwanda mu bintu bya Arsenal na Paris Saint-Germain kandi muzi ko byanyuze mu binyamakuru byinshi byino binyamakuru by'Iburayi barabyanze benshi babona ko ari scandal ikomeye cyane byageze bite rero Kagame kugira ngo yivane mu isoni yahise bahise bakora raporo barapfundapfundika berekana ngo ukuntu ngo ari amafaranga miliyoni 39 batanze muri Arsenal yo gushishikariza abantu kuza gusura u Rwanda ngo yagize efe kubera ko ngo babonye ngo abaturise benshi ariko abaturise ntigize babatwereka nubabaza abari bo identite baturutse baje ryari baje mu ihendege ikarite d'identite yabo ni iyihe bageze mu Rwanda ryari bahava ryari ntabwo babakwereka ni ikintu bafundapfunditse icyo kintu cyarasohotse umunsi umwe ariko twebwe tuzi neza ko cyasohotse kubera ko ibintu byari bikaze barimo kuregwa muri za parloma hino iyo dokima iri gusirikira bavuga ukuntu Kagame yapfushije ubusa amafaranga y'u Rwanda igihugu gikennye cyane kikajya gufasha amakipe yo mu bihugu bikize noneho babonye ko biri gusirikira bitangiye kubyimba gutumba bahita basohora icyo kintu ngo u Rwanda rwabyungukiyemo ngo habonetse ngo baturise runaka ngo bitewe nari amafaranga ngo bashyize muri Arsenal ariko ibintu bapfundapfunitse abantu baje mu Rwanda bafotora nibande Rwanda se murabayobe bari kubafotora ku kibuga cy'indege bakabatwereka ntabo nta numwe urumva ariko iriya RDB ikora yakoze ishoramari ridashobotse haba mu ndege haba mu muri za Arsenal nyine muri za Arsenal na za PSG mu ndege mu mahoteli ibintu n'ibintu byose byahombye bashyira amagi yose bashyira mu gitebo kimwe none igitebo cyarasandaye urumva rero ko RDB nayo nubwo abadepite batemere kuyivugaho ariko nayo n'uwo muzungu urimo inama yabagira ntago ariyo yarabashutse amafaranga y'u Rwanda bapfusha ubusa ntacyo yatuzanije ibintu byumve neza twabihombeyemo ikindi murebe ukuntu RDB ni itangara y'amafaranga ariya ngo ukuntu ngo ari amafaranga baguje miliyoni 600 ngo zo kurwanya covid zo guhangana covid niyo bagenda bayasaranganya ngo uyungwe bazamuhaya uyungwe bazamuhaya abanga bagenewe ayangaya mwabonye ko amafaranga yose bayafata bagahita bajyana mu mahoteli yo kwa Kagame abaturage nta dupfuka mu munwa babonye ibi byose RDB niyo ikora ibyo bintu byose urumva ibintu byose babikora amafuti abo bantu rero babazungu bashyizemo cyangwa se abanyamahanga bazwe muri RDB nacyo ntacyo bamaze haba muri RDB haba muri Univerisite y'u Rwanda haba muri ibyo bya WASAC na bya REG abanyamahanga bose nta kintu kigaragara bakoze amakosa bakoze n'umunyarwanda wundi bari kumuhagaza akayakora amakosa bakoze ntawe yananira rwose yimbabwire amafaranga rutware yataye kora ko bari abantu bahembwa amafaranga amadovize ishyano ryose naba ngaba bagiye kuzana bahembwa amadovize ishyano ryose kandi ntacyo bazagera kubera ko ikibazo kiri mu Rwanda ni sistemu mbi ya FPR yiharira amasoko yose igitugu itatuma abashoramari binyagambura ibaka imisanzu ikabavoma mwabonye ko ejo bundi bari abantu ngo bashishikariza abantu gushora imari muri Afrika ngo uriya muryango witwa ngo Destination Africa ukora i London mu Bwongereza bavuze ko Rwanda nta muntu wagombye gusubira nta mushoramari wagombye gusubira mu Rwanda kubera ko mu Rwanda barabashuka mwagerayo abanyamahanga bashuka ngo baze gushora imari mu Rwanda bagerayo bakabanyunyuza bakabiba bakabikskuruka urumva bakabakorera uburiganya bati ntihazagira umuntu uzongera gushora imari mu Rwanda rero umuntu akabanakeka ko Kagame icyo kintu cyaramuriye ntabwo u Rwanda rwiza rusubiza izo iyo aperi cyangwa se umuntu yabitamukira ukuntu bahamagariye abanyamahanga kutongera gushora imari mu Rwanda kubera ko aho uburiganya mwene umuntu yatekereza ko Kagame arimo guhamagarira abo bantu bazi ngo babaye muri za Credit Suisse wenda baziranye n'abantu n'iki byose kugira ngo wenda barebe uko image y'u Rwanda ko kandi n'abanyamahanga wenda iyo image yabonye yuko u Rwanda ari igihugu gikora uburiganya bakiba abanyamahanga bakababeshya ngo tuzabaca imisoro mikeya bamara kuza bakabaha imisoro bakabakubita imisoro miremire kandi barabwiye mikeya kugira ngo baze bagere bagashaka kwinjira muri business yabo bagashaka kwinjiramo ku ngufu ibintu nk'ibyo byose wenda yaba ari image ye ashaka ku isura yabonye mbi cyane u Rwanda rwabonye ndari yashaka kugira ngo akosore agaha akazi abanyamahanga bari kugira ngo bazamuvuganire wenda ariko hari icyo yaramura ariko nababwira ko uko sisteme ya FPR iteye nta muntu n'umwe ushobora kugira ikintu aramura mu Rwanda ntabwo ushobora kuzanzamura ubukungu bw'u Rwanda ntushobora kuzanzamura demokarasi mu Rwanda igihe cyose FPR gihari ntabwo bizakunda kuko byose ni sistemu ya FPR ibyica uko iteye uko iremye uko imitegekere yayo ntabwo itanga ubwisanzure kwiharira amasoko kuyatanga ubwisanzure kunyunyuza abashoramari ubaka imisanzu itabaho wivanga mu mari yabo n'ibiki byose ibi bintu byose ntabwo bishobora gutuma u Rwanda ruzanzamuka rwegura umutwe niba ashaka bazazane ababankiye cyangwa se abandi bantu bashoboye n'abashaka bazajya kuvana ku kwezi cyangwa kuri marisi bazabazane ko igihe cyose FPR iteka kiriya gihugu nta kintu kizagerwaho n'ibishoboka ko ni sitemu yaboze ubwayo nta muntu n'umwe wabasha kugira icyo akora kuko nta bwisanzure itanga nta bwigenge buhari mu Rwanda urumva reka ndekere aho ngaho mugira igitekerezo mutanga turangize ijambo ryawe ryawe maduka
urakoze umuyobozi w'ikiganiro uretse kugomba guseka wowe uri umusosiyale ibyo uri kubona ntabwo ariko muri kubibona na gatoya turatandukanye bariya bacanshuro kagazana ntabwo yibeshye na gatoya kandi bagera ku nshingano basezeranye baba bafitaranye n'amasezerano bakavuga ati nyuma y'imyaka ibiri itatu itanu tuzakora isabo turebe dukomeze kubera ko babikoze neza nicyo gituma benshi yabazamuye mu ntera bamwe babonye ko bakoraga n'ahandi umugabo turi kuvuga niba Liban ibi yakoraga muri RGB n'abandi benshi bakoraga mu yindi mirimo bose bafite n'indi mirimo n'uwo ni akavaruganda uziko ari ushinzwe bolo ya ntuza y'abavoka abantu biburanira ku giti cyabo baburanira abandi ubwo rero bikaba bisobanura yuko ntaho yibeshye na gatoya urugero Pidas Rubingisa ngo yanyereje amafaranga muri universite y'iruhande y'Ibutare kimwe na Philip wari shefu we uwo Philip Cotone aracyahari araganje kandi akeka yarongerewe umushahara Pidas Rubingisa uvuga ngo yarafunzwe aho yafungiye si impazi ahubwo bamuhembye kujya kuyobora umujyi wa Kigali akabifashwamo akagufasha kaga kugira ngo awe kaga awiyoborere wenyine ku giti cye apana ko ubundi hari ikintu kimeze nka konseye y'abantu bayobora mu mujyi wa Kigali ubu byose biyoborwa na kaga muri makeya Rubingisa yabonye promotion bisobanura ko amafaranga yibye yibwe iruhande ntabwo yashyize mu mufuka we yahaga kaga niko byagumye kumvikana ntabwo tubibona nta muntu tuzafa tubonye usirunta agatsiko kakiriho nikajya no kuvoka zabitwika ariko niko byagenze kuko ntabwo umuntu yakora ibintu bibi hanyuma nawe ngo muhe promotion mbo noneho rero ikindi navuga nuko kaga kabashuru wowe wagize pitiye nyinshi cyane yuko ngo yahaye abanyarwanda nta kazabaha iyo amerwe yasubiza mu isaho ntabyo azakora why kubera yuko abacanshuno bakora neza kimwe nuko nko kubwira kaga ngo nareke kuba umudiktateri ntazabireka kubera iki iyo utagiye kuri umudiktateri birihuta cyane birakorohera utanga itegeko rikajyana ku kanya ntabwo ukeneye za negosiyasiyo ntabwo ukeneye kwirirwa uvuga ngo majoriti ntabwo ukeneye kwirirwa winginga ntabwo utegereje amanama ntabwo utegereje ibi n'ibi 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 uravuga rikijyana bikaba byagiye ese tu ukabivuga uri i Kigali ejo i Nyamagabe cyangwa i Rusizi bakaba babikoze ako kanya kandi ku munota muri demokarasi biratinda birarushya reba muri Amerika amatora uko biri kugenda ni ukubera demokarasi mu Rwanda iyo twatoye cyangwa iyo batoye bucya bwa twaramaze kumenya ko ari 99% icyo ni kimwe yego abacanshuro ikintu none bakora ikinyine icyo bakumarira kaga hari ibintu bibiri mbona abungukiraho icyambere umucanshuro ntabwo afite za pitiye na za santima z'abanyagihugu ibyo nta kintu ubwiye n'abamesoneri benshi bakoresha n'abakira gute ba politika bazana abanyamahanga nta nubwo ari pari hazari kuri niyo agiye kwihisha abantu agiye gutaza n'abanyamahanga izo za santima z'abanyagihugu ntabwo abazifite cyane byo kuvuga ndamubwira twiza twirwa twivugutamo bya hutu n'abatutsi ibyo ntibyamapenge neza y'amoki nta birimo akora ibyo agomba gukora ikindi abo banshuro be bamukira lobbying kandi arayikeneye cyane epicentre y'ubutegetsi bwa kaga ntabwo iri mu Rwanda iri hanze abo rero bashaka
kandi barabizi kandi bazaho bituruka kandi bazaho biva kandi bafitemo uburambe mu kuriganya ikindi ibyo bisumizi babije mu Rwanda muri Afrika biriya byose rwa bizerera Afrika nta pitiye na ntoya bafitiye abo bene gihugu ntayo ntayo bigeze nushaka kuvuga ngo uzabyaka ngo kotoni ngo bitiso ningo agize gutengwa se buri ngo ntagize ni zakarasira reka da anaza apakira ivarisi ntabyo arafite byo kuvuga ngo zakora ibyo ngibyo yarasezeranye na kaga ibyo bazakora uzashobora kunshakira marketing y'abantu bazajya bamfasha kumvuga neza uko ati nzabishobora kandi byarabikora uzashobora kujya umvuganira utanga ranking ya university yacu ko ngo imeze neza ibi n'ibi nzabikora icyongereza cyiza gitomoye na amaze nyandiko nziza zitomoye zerekana u Rwanda ari igihugu cya mbere muri Afurika nyuma ya za Mauritius nzabikora siko byandika ku isi uzajya uhura n'abantu babwira uti mu Rwanda cyagiye cya paradizo cyavuye muri zero muri negatifu nyuma y'ubwicanyi bwabaye cyangwa ya jenoside yabaye none ubu cyabaye paradizo nuko babyandika byahehe realite ni yindi yindi ariko abo ngabo buri teka ni bagenda bakibagira kidobya batuma abanyarwanda badashobora kugira icyo bavuga umunyarwanda nyawe wajya kuvuga ukuri ugasanga baramupfukiranye wajya gutanga inyandiko ukabura aho itambutsa cyangwa bikakugora kubera ko bariya bajyanye muri Jeune Afrique babijyanye mu binyamakuru byabo mu mizindaro yabo babijyanye muri abanyamakuru bafite benshi banyanyagiye mu Burayi muri Amerika na yose nuko bakora nicyo gituma kaga abakeneye ntabwo azafata ari umunyarwanda na gatoya ntabwo azafata ikindi n'uriya muhungu wahoze uvuga ati Janet yamu ngo ibi n'ibi ngo azakora ntabwo ari ubwa mbere kagazanye abanyamahanga bameze gutyo yazanye n'umugabo witwaga Diamond nawe yari yaravuye muri banki ikomeye yo mu Bwongereza ndahunga yaba yamuzanye nawe yarakora hanyuma ariko sinzi uko byaje kugenda baje gushwana ku Kagame nawe yashwana n'abantu benshi cyane buri nuko wende badakunda kubyandika cyangwa nyine babitwikira ariko ashwana n'abantu benshi cyane benshi bagenda batazi niyo nako barasohoka nuko barahunga kubera ko yabateje umutwe hanyandiko ndangiza hari inyandiko Dr. David Himbara yanditse muri ku itariki ya 29 z'ukunani 2018 yandika ngo yitwaga mu cyongereza muri yanditse Medium Here are Kagame's imports who run Rwandan tunes. Icyo gihe David Himbara yaravugaga ngo kaga nuko byaranze mu cyongereza ariko yaravuga ngo kaga kunze kuvuga ngo kwigira mu minsi yashize bavuga kwigira cyane mbere muri bavuga ngo Vision 2020 kwigira homegrown solutions nibyo bintu bavugaga buri gihe aho ciye hose nibyo byatanze noneho Dr. Himbara yerekana abantu yakoze urutonde rurerure yari inyandiko ndende tunanye nakuyemo nandukuyemo naho ndacyadufite nagize marasino tujugunya yanditse abantu bakorera kaga b'abanyamahanga ubasomye noneho noneho wakwifata ku munwa reka mvuge bakeye wa mbere ni Madame Patricia Campbell ni Chancellor of University of Rwanda umunyamerika kazi wo muri USA number 2 Phil Cotton twabaze tuvuga wirukanye ejo bundi karasira twabonye ari mu ngando yambaye tashitashi Vice Chancellor of University of Rwanda akomoka Scotland wa gatatu Nelson Ijumba Mutatina Deputy Vice Chancellor for Academic Affairs University of Rwanda akomoka Tanzania wa kane George Njorogwe Principal of University of Rwanda College of Education akomoka muri Kenya noneho David King University of Rwanda board member akomoka UK ni umugabo ukomeye kandi ukomeye kuri kaga kandi ndakeka ashobora kuba n'umukire umuherwe noneho akaza Deidre Shears University of Rwanda board member akomoka ntihazwi Mark Holtzman chairman of the board Bank of Kigali akomoka USA Isaac Fisher chairman of the board RDB akomoka muri Israeli nkuko izana rye bigaragaza Guy Baron Chief Investment Officer RDB akomoka USA Omari Issa Board Member RDB akomoka Tanzania Ron Weiss Chief Executive Officer Rwanda Energy Group REG akomoka muri Israeli Kok Fong Lee Chief Executive Officer Crystal Ventures Limited akomoka Singapore bo narangije ubwo urumva none wongereho nuri atiamu wongereho tijane tiamu wongereho na nabariya ba dipani wongereho nibindi byose wongereho na gatsiko muri makeya ubwo urumvaho ingoma igeze gusa ikibazo kiri ku banyarwanda ntago kiri kuri kaga kimbona kiri ku banyarwanda bahura buriteka bavuga ngo ngo bararwanira mokora bo mbaye ndagitanga ngahura koza
urakoze cyane Desire nawe afata iminota nk'itatu cyangwa ine ugatanga itekerezo cyawe tukarangiza ijambo niryawe
murakoze kuri ingingo rero yo ku fata abanyamahanga agatsiko kakazana abanyamahanga kakabaha imirimo nagizeho igitekerezo ndibaza nti ariko mu byukuri nagira ngo ngisangire n'abanyarwanda ndibaza ukuntu abanyarwanda ubushomeri ari bwose mu minsi ishize numvaga ko hari za universite nyinshi cyane mu Rwanda niba hari za universite nyinshi cyane zari zifite n'abanyeshuri dufite abana biga bakarangiza izo za kaminuza se niba hadashobora kuvamo abanyarwanda bashobora kuyobora ibyo bigo abanyarwanda bari kwigira iki kwari nacyo kibazo uyu munsi ifite usanga abana barangije za kaminuza aribo bayede aribo ubungubu bari kurwanira rimwe na rimwe n'ubuzi bwo mu rugo ugasanga ari guhembwa ibihumbi 50 amadolari 50 ya umuntu warangije universite mu gihe kaga cyangwa agatsiko kari gufata abantu kakabazana mu nyungu zako abanyarwanda bitwa ko bize bicaye aho inzara ari yose ubushomeri ari bwose udashobora kwiyubakira inzu udashobora kwishingira umuryango kandi ngo warize warangije kaminuza ibyo bintu rero biragayitse abanyarwanda abanyarwanda kazi genda baza nk'ababyeyi uyu munsi murafata abana banyu mukabohereza muri za kaminuza mukagurisha udusambu mukagurisha uduhene mugasigara amara masa ngo umwana akunda ajye ku ishuri ejo azabe yicaye muri uwo mwanya ariko agatsiko ko kagafata abanyamahanga kakabazana kakabatereka muri iyo myanya ubuse nk'abo nk'icyo mwikokoye igihe mwikokoraga mwohereza abana ku mashuri murumva koko icyo atari igihombo ku muryango nyarwanda ikindi nagira ngo mvuge kuri abanyamahanga abanyamahanga icyo bazakora bazahembwa ibifaranga akangari ibyo bifaranga ntacyo bizamarira umuryango nyarwanda icyo azakora azafata izo kashi azizane mu gihugu kiwe yubaka inzu nziza azamura umuryango we yiteganyirize najya gusaza yitahira iwabo muri ya yandi yasahuye u Rwanda nuko u Rwanda rusigare amara masa umwana w'umunyarwanda asigare yicije isazi ku jisho aha rero nkaba navuga ngo banyarwanda banyarwandakazi babyeyi kandi mbwire namwe banyarwanda muba mu mahanga zabintore mu ntore nta nizize nibura ko ngo ikisi wanyi kurya kurundarunda nta ntore zize ngo zigende zifata iyo myanya ubwo se mwirwa mutoragura amayugi mu biki ngo muri ntore ubwo kandi wasanga ufite murumuna wawe cyangwa mushiki wawe warangije kaminuza wirirwa gusaba akubwira ngo mwoherereza amafaranga kandi akagombye kuba yicaye muri uriya mwanya akazamura igihugu ntamwe bintu murashya mwarura iki koko ubwo amaso ntaba ngo muri inyuma ya Kagame ngo muri inyuma twabuze mu Rwanda jya numva ngo hari ba dogiteri ngo profeseri kanaka uwo profeseri udashobora kwicara muri uriya mwanya nkibura akore n'umushinga uwo mushinga abanyarwanda bawubonemo akazi uriya muzungu ntacyo azakora umushinga nyabaki ntashobora azakamuramo amafaranga yajyana iwabo akora imishinga iwabo yubake hoteli nzizi iwabo yubake vira nzizi iwabo abantu baze bayikodeshe ntabwo azayubakaho ariko abo baprofeseri abo badogiteri b'abanyarwanda bazajya muri uwo mwanya bakora umushinga umushinga ugirire sosiyete nyarwanda akamaro bityo n'ubushomeri bugabanuke ariko ntabwo bizashoboka aha rero nagira ngo mbwire abanyarwanda babwire ko rubyiruko ibi byose nimwe muri kubitera murataka ubushomeri ababyeyi muti twajyanye abana ku ishuri ariko ubushomeri burabamaze ibyo byose ni twebwe abanyarwanda turi kubitera reka agatsiko kadukande ni twebwe turi kubitera abanyarwanda dukwiye guhaguruka tukajya mu mihanda tukamagana icyo kintu kuko nta kuntu twadufite abashomeri abantu bari kwirukanwa ku mirimo ubushomeri buri kwiyongera abanyamahanga bari kuza bakicara mu myanya myiza uriya mwanya wakagombye kujyamo umunyarwanda ariko kubera inyungu z'akaga ari gushyiramo abo banyamahanga abanyarwanda rero icyo kintu dukwiye guhaguruka nacyo tukakirwanya twivuye inyuma tushyize hamwe zaba intore mukwiye guhaguruka mukumva yuko ibyo bibareba namwe mwarize niba muri n'intore ariko mwarize muri abanyarwanda ntabwo muri ibicibwa mu gihugu cyanyu mwijya mu bushomeri rero kandi imyanya ihari iri gutangwa mu banyamahanga ibyo ntacyo bimaze abanyarwanda aho muri hose abari imbere mu gihugu abari inyuma mu gihugu dukwiye guhagurukira iki kintu ndetse baravuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo mubanze mukemure ubushomeri buri iwacu mbere yo kuzana abashomeri bo mu bindi bihugu murakoze naha nabangarukiye
urakoze zire bwo mbaduko wafata ijambo ugasezera kuba twumva numva ingingo twateguye zirangiye ubwo ijambo ni ryawe mbaduko ijambo ni ryawe
urakoze cyane arakoze umusore Desire ntabwo mbatindira rwose reka nsezere ariko navuga ngo mbere yo gusezera nkurikira ibyo tumaze kuvuga nibyo mumaze kwibonera nibyo mushobora gusoma namwe muri igihe.com na Kigali Today na New Times navuga ngo duca kenge tureke kuryana nk'isenene abandi benshi bagabanye ubudasa bwabo ariko nje nita ubwoba n'ububwa ndetse ko bagenda babihinda urukundi bakabyita andi mazina bakiyoberanya dore ko abanyarwanda bazi kwiyoberanya cyane ariko ibisembuye neza usanga nta kindi kiri muretse ubwoba n'ububwa ibyo rero babireke hanyuma tushyire hamwe ababishaka cyangwa abishoboye dushyire hamwe turwanye iriya mafia ya boshyira ikaba nyine yarugabije abanyamahanga nabo baje kwiba nka za vuturu cyangwa za sakabaka numva icyo navuga ko tugomba kurwanya gusezerera no kugerageza kurwanya iriya mafia iri mu Rwanda murakoze cyane Imana ibane namwe ubwo nabashimiye nari nibagiye kugusezeraho ndagusezeraho wowe utuyobora udutugura n'ikiganiro cyacu ngasezerana kijyana twari kumwe Desire ngashimira nabo ku banga bw'ibyuma ngashimira n'abaduteze amatwi nizera ko hatabura bakeya bagira icyo bakuramo murakoze cyane
urakoze mbaduko kubona waje kwifatanya natwe mu kiganiro uduha ibitekerezo byiza Imana ikurinde ubwo ugiye mu bibazo byo gutunganya utubazo twawe ubwo nibikunda wenda tuzabonana mu cyumweru gitaha Imana ibane nawe n'umuryango wawe Desire nawe wafata umunota ugasezera turarangije Desire ijambo ni ryawe
murakoze aho narangiriza nagira ngo saba abanyarwanda gucana ku maso bakareba kure kuko abanyarwanda ibibazo dufite tubiterwa n'abandi banyarwanda ariko navugana Imana ishimwe kuko hari abandi twese tutari muri ako gatebo kamwe nkaba rero nifuriza abanyarwanda bose ko bakwiye guhaguruka tukarwanya kano gatsiko kuko ingorane zose zitubaho nukubera kano gatsiko gakwiye kuvaho kakagenda hakajyaho ubuyobozi bushya bwiza kandi bubereye abaturage ariko ibyo byose bigomba gukorwa n'abanyarwanda dore nta gihe nta munsi ushira mutabonye imbuzi dukwiye guhaguruka tugashyira mu bikorwa ariko ibyo byose bizabaho nidutsinda ubwoba kandi tugahagurukira icyarimwe abari imbere mu gihugu abari inyuma y'igihugu twese buri wese umusanzu we urakenewe agatsiko kakavaho kakagenda naho ubundi abanyarwanda tugezwe ahaga maze rero soza nagira ngo ngushimire muyobozi w'ikiganiro kandi ngusezeraho sezera no kubadufashije ku buhanga bw'ibyuma Serge na Chantal sezeraho n'utwari kumwe Bwana Mbaduko nanashimira abanyarwanda bose baduteze amatwi n'abazatwumva ubutaha nanababwira nti muhorane amahoro y'Imana kandi twizere ko mu gihe kitarambiranye twese hamwe tuzibohora ingoyi y'agahotoro dushyirwaho n'akagatsiko murakabaho murakaramba
urakoze cyane Desire natwe turagushimye ko waje kwifatanya natwe mu kiganiro Imana iguhire ubwo nubona akanya utaha uzanyaruka natwe nange rero abanyarwanda bose badukurikiye ndabashimye Serge na Chantal badufasha ku buhanga bw'ibyuma nabona bashimye abayoboke bacu b'abanyarwanda aho bari bakunda kudukurikira ku kiganiro cyacu kurikira ikiganiro cyacu nabo ndabashimye abakunda ikiganiro cyacu by'umwihariko nabo ndabashimye ndabashuhuje kandi nabasezeraho mwese rero Imana ibahire tukuganirire byinshi mwumvise ibibazo bibera mu magereza nibigomba kubahangayikisha mukagumya mugatera ijisho mukareba uko bimeze naho ibindi byo Kagame arimo u Rwanda yaruteje abanyamahanga kugira ngo barwijyanire byo ni ibintu bijyanye na sistemu hari ibintu bizashira biriya cyangwa umwe nuko abantu bagira icyo bakora kugira ngo ibintu tuzabikosore ni byiza kubyamagana ariko ntabwo bihagije kubera ko turarebera bari abantu barasahura u Rwanda barasahura amafaranga y'u Rwanda abanyarwanda boroheje bagenda barushaho gukena ariko amafaranga menshi cyane barasahura bajyana hanze bahemba bari abanyamahanga kuko ntabwo imishahara bahembwa ntahure niyo abanyarwanda bahembwa amadovize amafaranga menshi cyane yahemba abanyarwanda benshi cyane kandi dufite abanyarwanda bakeneye akazi ntabwo ari ngombwa rero ko Kagame amafaranga y'u Rwanda yasahura yajyana hanze ibyo ariko bigomba gushakirwa igisubizo gikwiye kugira ngo sistemu yose ihinduke noneho hajyeho ubutegetsi butekereza abaturage ubutegetsi butekereza abanyarwanda butekereza inyungu z'igihugu murakoze nikabagema Edouard bategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanagibagezaho turabakunda cyane kuri radio itahuka Imana ibahire
nirwogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kugahindura atinye ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Nyamamare hose iraganje